Wana Records.
Tunabishaga kwako. It's a vision na music.
Producer Gary.
Mina songea, mina songea. Madadu sini wate no, si choki no. Mina songea, mina songea. Madadu sini wate no, si choki no. Nimeshikwa na ro. Nataka kuishi nawe daily, my daily bread. Na kuita daddy. Nataka kuishi nawe daily, my daily bread. When I'm in my body, mina feel so badly. My daddy come and set me free. When I'm in my body, mina feel so badly. My daddy come and set me free. Umeishi kujifunga na mambo ya dunia. Eti pata potea matatizo. Ukipata God, umepata moho.
My daddy come and set me free.